Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mawdo joodido ko yeta suka Faiso immi keso dare koyde mudum mo wawa yide dum sakiraabe hiddibe min jootiom sanne hedaade kabaruji amen di kiide hande meden alal bare sappo e goo lewru decembre hitan 2024 yambe sappo e jidi yabilike Silimani Chapan nay e joy maison la presse Bamako do jotti non kabaruji di kiide hande woni Alice Cissé kanko fili dambele wonto boggi jande to sakiraabe min kumpintinam on tan wiide fedde min noddirta DGCC le leedi amen di holiti wiide nangi toniji kewdi kulanteleji nyaameteedi di sartiji mudum yabbi yimbe la nyaamobe le leedi amen di kam en ka holiti wiide dum ka ana sugli dum en sanni kawtal nogay e jettobal e yide golleji mudum timmi Bamako do kenyema anyaaji kewdi holitama le deedo le galdo kawtal hakkunde majji ana darnde to fedde ngaro him wadde ima daraji fa hinno ko baruji nawrdi bangal leedi ila kakura kawtal mo do goddo kase message fam en do fuddi le leedi amendi bete hande le balde tati da yimbe le fuube o do golle wodan waram wadde haltidal kaltidal hakkune mu en faati e hono golleji di waawi hunci radi yardi yeso sakrabe dun sembe kawruji dum jokon am kike tan bismillah modam heedaade gollerdi gollegal modum noddirta DGCC le leedi amendi kayim ka holiti wiide nangi toniji kewdi kulanteleji nyaameteedi di sartiji mudum jabbi Bamako do yontere bettinde do wadi le imadaraji mabbe yottare nukule yogaji di kulanteleji yasetele galdure Bamako ne le wi fedde DGCC di do kulanteleji nyaameteedi ka ko hewe mudum fu sartiji mudum ko wayta Bamako do yimbe nyaamobe kayim en ka holiti sukulaji mu em sanne fewde di do anniyaji di do golleji di ngana chaahi di fe urto julabe be fa kebe fam tara ke ko fati ya tara hebanem do hendo fetan sita sidibe
di guikaji anam mate sanne sabe jamare ko heemudum watta dab hakkile yimbe jogabe me korle mudle genni bam ko holliti kan ana soda di kulleji kewdi nyaameteedi gaabe anda yalla sarti majji hibbi ma hibba
e wata dati ngai di jati so won ko mi kasindina e mudum min jaham boutique tam min choda dum faisar din ko choda min ko mi hore mi e wata ko windi do hem hakkune marchandise ngaji andi wom di dati ngaji windi e mudum won goddi di fe huuna windake mudum minen be jangay be ka mi baawa andude dum
tisugo don lebi golidra ko noddete agence de la sécurité sanitaire des aliments ANSSA holliti kay mettama sanne ciagan ne mati di kabaruji le wi kango docteur Jara Djoumé Cissé goto hewtuna hala li ne gollidrade o holliti wi dabiri yogaji an han fiede yalla jiman heba fama watti fuso di kulleji nyamteedi sarte modon hibbi ma sarte modon hibba
saatu mi de ji abutilaji di dati ngaji mudum tosa misalu butel mayonnaise so abami dum no jiida couleur o fuddi waytaade fu anda dati mudum ko timmi a hana fe sodde dum butengel so heewi faaja ti du ana holita wiide sarti ndokkaado fa o nyaame o jabbike
micitinde fa hannen wi kulliji kewdi nyaameteedi di sarti mudum hibbi ana nange to service control de la DGCC hono misali kulliji tawteedi botingaaji fatade kosanji bosangaaji nanal mudum
sekrabe on bay totude hakilaaji modon fudo dido kabaruji do hello ame Facebook na du compte X mom no dirta Twitter kawtal nogay e jettobo e yide golleji mudum timmi kiki kiki kenyam Bamako do nokuma noddirta CICB do on centre international de conference de Bamako anyaaji kewdi woni kulitaade urto malinko be fewde e lel galdo kawtal hakkune majji ana darnude gollirgal goto ngaro humanaade sarugol hunde fuko nawri bangal leedi kanyi ko nande mudum fa kebe famtar kedde Umar Wayalo
le yimbe le woyti be jabanaka be dum woni kanko noddirte Boubacar Koulibaly bur anitirede damu gollano le station nokko noddirte de kayle dende noddirte liberté o holliti wiide yo hayfi be tottamo ko yaati miloji temet nay CFA tiagal ko boto jewti no golle o worino be kolliti wiide kaytaaji makko di tipirama tiagal ka fande on waji jukitaade e woytaade o yotto yo yimbe le sartobe ko nayri bangal jobdiji di joba kadi wonnobe tombe kolliti wiide wala fu ko be do yimbe le di ko nayri bangal kaytaaji ko holliti tawide ko be kali ko yo gonga ko nayri bangal diplome ngaji le nokko mo noddirta faculté des sciences juridiques et économiques wonno le boto kolliti wi suudu ministre huminudo kabaru jande le leedi ndi yewton dido golleji worri ko yaawi yalla be do yimbe lo woytibe an totte haddeji mudun yen yimbe lo woytibe tombe fur dun jangama yaso jamare de tiagal mudun dem boto wi laman han darnude fedde hande sarade tan ko nayri bangal leedi
sage fawme em leedi nandi kam en do fuddi batum en balde tati bete hande bamako do fana mudum yo yewtade hono fu golleji nardi bangal saji fam way hunciral so nabire yeso tiddalaji hodo won ko saji fam en be wondi fewde mudum li lindi le nyaloma hande o hono fu way wadede dum yalla jandeji di kino wordi wadirede nyaloma hande o hebo waytade landin be ngal do dedo jide kam en ka holti wiide waran wadde kaltidal hakkune mu en yimbel gombe le region ngaji di yalla on fu koyde mu en wana tawe dido golleji saji fam en be kam en landin o do golle leedi amen di fedde nem nodirta UNFPA kan yu darani sadda mudo fa kemen famtare anni ko vivitale blanc kan woni horejo nyubino golleji nawdi bangal cheldal fedde UNFPA han mayrem maygad mariam koulibaly de festang sitasidibe.
Le total des sages-femmes au Mali est de 3000.
Le nombre de sages-femmes en Afrique ou en Tchad est de 3000. Hore mudum gasa jewi hannen honne ne saaji fam woni leedi malnin darugame ana mata san ko nyaari bangal nyawnde jamaare nukuyetube yamirebe gollatul
Kortal Goobo Forum International Annual sur le Développement de la Région du Liptako Gourma do woni imadaraji kandi wadale hitande yalla le fol gumande an heba yardi yeso ka golleji mudon fuddi talatal kenye bamako don fana mudum yo wadde kaltidal hakuna yimbele fu be do golle o wadande leedi Niger Burkina Faso kanye e leedi Mali Sicile mo jobi hitan hikka o woni dejere le fol gumarnde kay hunde hasindina ne fanu ko heba yerude wadan jukitade fa sappo e kidi lewru desam garonu bamako do ziyarata al khasum mayga wonko heba ni am do hen kedde Ousmane Nyali Buli kan e Umar Wayelo
le ngal do kawtal arandewal ngal noddirta fiya e jenginobe jande do dowre iwrube leedi Niger Mali kanye Burkina Faso e be gondi tottindirta hakkilaji do ko nayri bangal weltegol wattu e lamu lobbo kanye fa yottoyo no jam e dejjer han hebirede le keri leedele de Adama Ibrahima Berté yo kanko no hejo golleji don fedde noddirta PCRS Mali
en faawi do haalti dinde dartude hebbende ti alaaji jogala yala yiri an wada e le fol ngurmaare ndi sesli paawi do yawara bangi kerol e leede ndartude hebbinde dun jogala fa yotade halde hala wayltagol wattu e ko hani wadede bangal yirwere ndartude gollidinde hokkinde hakkilaji imadraji kandi wadede so tawa Niger so tawa Burkina Nadu Mali
be do yimbe leurbe leedi Niger kanye Burkina Faso so jotti do bomako do kolliti wiide an domti ko heewi ko nayri bangal yirwer le region o
gal kawrital wa an andare gulleji kandi wadede do no dejere hebirde dartude te alla denago no hebinirte jogala fudon hani wadede fa yirwer juninde hebbe Burkina wari hollitinde ande mudon dartudu fa muji leede goldidi mun e do yirwinde gondale jambe dejere
kanko ministre kuminudo kabaru jam e dejere kanye dewrtal bibbe leedi malindi hollitide hakkilaji lobbi jaltine do hen ko nayri bangal no jam e dejjer han hewtirede le lefol gol no dirta lipta ko gurma
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
kasaraji de ka ana mate sanne do lawol segu bamako ili lati sababu itule yunkir yimbel hewbe dum ko sakiti ko wadi ko alam bettido o wadi dum lati sababu warde tum gouverneur region o kany e suka mudum baro dubi nay yimbel hewbe le galdole bamako ne kany en ka holti wiide sababu dido kasaraji mate dum goldo datol kayo sabi ko yimbel be dogata duddu yabbitino fa keben famtare anni ko fa keben famtare anni ko yoga e mabbe bi bamako do kuli koro segu Kulikoro kajolo do rubrique am nyalo mo hande on en parle
bon segu sira accident chali
do accident ngaji matitedi do lawol segu ngol yo sabi doddu dabbitino moblaji di modja pine ngaydi ko hewe mudon dufu nyoldi so hama fu dogi e le vitesse kolita do de muyde alla ka accident fandan sanni de leede amendi donno e moblaji ko hewe mu en fu pine ngaji mu em faiso nyoli wayti tadum dundu ana wawi latat sababu kasara hakune segu e bamako hama fu ana dogira doddu no yidiri mi kabata sentir amendu lawol segu bamako
kongol ana yaaji lawongol ana mu'ina fa gasi dundu ana jogi kuteje mudum sabe lawol mu'ina ngol fa gasi de lede amende yimbe dogirta set seda do mudum dabere ka e juude am mi ni woni mu'inde lawol gongol kasen biyo bamako wardi si
ka bo bamako kan nasim
yawtere amem zoom sur nyoloma hande o anam yowido worbe kanyum em kanu jida dum en fu ana yoppa rewbele mu en fu tungaji mu em do beme ande to fakke men famtar ketna sita sidibi
Hey, Isaac ana yidi debbo mudum noddere assistant dun mate jati sa watti fu attawan on yoppa foto gendi ko do beme andede o wawade nyolman gotan so yede foto deeki ko do beme andede yimbe ko hewdu ani a fotoji makko o yoppata do beme andede nokkutu kango deeki ko be yebe nyamule restaurant ka nokkutu be yidi yili le gendini gidram assi robbe fu ana muyuma sanne sabe nyolman handen ana tiidi heba gorko yiddo ma fayottaade de yottan le dewgal ga ciagan mudum wonko Isaac suudi ko fe goto anda honene jamara wirtano hunde fu ko jalbata walan kangi ciagan o yetta foto ngaji gendi ndi ko do bem andade nokkude fe daamudum ja on wonde suudade tewde biddebbo goddo sera rewbe heube so yi'i li fotungaaji ana welto sanne faatar kasin rewbe heube hollite ana yidi Isaac do bem andade ben hollitamo kambe ben miili natade gindi goddi bo so jabi watte hajjile hen e hollide debbo gidal modon sanne do bem andade sa ko buri heewde mudu fu ana wa heetno tidde la jogaji antun handen hollude gidal do bem andade waaba natade gidal sab Allah
sakrabe hidibe honono mi kollitir on wiide ni ko woni hakkilaji mo on banga no golleji amen di yartani fu on baawi hollitide men dum do on do numero do woni on gadan chapan jiddi e jeegom chapan jeena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom mi gadan ko mi baawi du fu fami kunchana hore ko woni himmeji modon so o noddi o do numero honono andir don do on baawi hettare o do journal kany e magazine galo jukita jom o do gollirgal gal be noddirta ku service ko na foni do 37321 mer mer no gam fandi ka fu kina taw don bur no ga credit e le telephone modon fandi e fe no do sera tera mene wala jukitaani sem drum des over polykystique nomi birata do tiddala modo goto bangal cellal to rewbel non haabo rewbel wakati subami faabe ngara faabe kamina holitama wiide to goto no mi holiti wiide o do nyawka sappo dinom sappo tatom le temdere rewbe jottibe o do adadu ka fu ana yadum fa kemen famtal kedden ko Moussa Malissi ko hebane do hendo festan Omar Waygol sita sidibe en kireja
le hewbe kolliti wiide wakande matta o do nyaw so bami fa puddi hayade ko buri hewde fu deedi muuden nawata o do debbo goto mo jabay inde mudum inde o hollitiide wakande mo rimno redu woturnde den jon suudu makko witti njola watton ko futi duubi joyi o hollitiide nyaw o do wattu jono dum samti
docteur wayina na foko
cegganne mi yemin doktorore docteur wi kam mi wonna wala leedu leddi be winnini kande mi bami dum ga hunde fu samtay soni wala fa oppami sab nawal satino sanne nyol man handen mid yetta Allah sa mid yiya tun ano weliri kan mebi bingel gotendu
ta funen cigina
o do nyawdo holliti wiide o boyoma sawra nyaw o tiede ko watti hen ko du yafa o ciagal ko mo jibini ko du o jukkiti safare de
adamnela
watti nan kabar on na wala mi suguli sanne dodro am wi kam pati mi wada dum sugulla o winni kan tiafaje mi bami dum mi wadi analyse du ga tiafaade ana tiidi sanne sun wala ta aw jogi kartal amu nu yafa nyol man hande mi yetta Allah sa hebbi ngel debil go til cagga mudu ndu mi jukkina fa handen ledde de
traitement ke
o do docteur roobe noddirte docteur Abel Philippe Konaté wolitiido ko buri hewde fu yo sukabe roobe matta o do nyaw o beedile hen du wiide so bami fa debbo yoppi yide tundi ana wawi matude nyaw o cagal mudum
la femme va avoir des règles irrégulières
debbo ana wawi maddel watti mudum yata tuni mun no moddiri ana wattaade jaade tuni warta jommudum le on watti du a tawan lemere ana fuda e kofol jommu fatta ni ko jogaje en lemere hana fudde do bani adama cagal mudum du tawan kofol jommu fu ana wadi kurkuruje cewde kon na wala ana sabe binde debbo wasa yiide tuni mudum jaati fey sikke wala hen kaso dabri fiyama dun wahibnere jogala to debbo dum
ki van reguler les cycles de la femme
amde tomi nya fa jottuda mutti kanya bankasi robel be totti do en hakkilaji mudi en so tam wobbe an andini o do nyaw no worri wobbe do kolliti wiide anda no o do nyaw worri nanan tan hala mudan hale
nta do ngoso meme
min nane hala o nyaw fene gotan minke nyaw on nawala nanka gotan mi de jukkina fa handen nyonde dum ile hewde mi yehi doktorore nyol wona handen dun maate e robe hewbe mi jaati goggudan goto ana sawi o nyawno naati sabe jaati o wadi ko yata dub sappo o hebe haami laako
docteur Abel Konaté wadi noddango fewde e sukabe robe be tinno baati o do nyaw fur be jottole cuude doktoroji di e pamdadu e nyamde sukkaro
la jeune femme peut consulter même
fait surbajo ane wawi yewitade doktorore fandane mudu nadde degal yalla heba antude so den sawi o nyaw ma sawa tagal mudu du be wada hono haro cialde duudu an nafata sanna sabi debbo mo yata toni mudun no wodiri ne wa hebude o nyaw so debbo an sawi o nyaw a tawan ana tiide heba biddo du ko pour heede di nyablaaji ko te biddo leltole leedu debbo don yaay matede gaaso a jokkini chafaade mo katadan jum an wa yide toni mudun so mi tawidu chafaade nafata du meda tewtra jom fa oppe
on peut proposer des petites interventions
fedde no detta oppe an smil an wondi e wadde imadraaji ilitan 2022 e habude o do nyaw le nokku no detta kati kanya badale mudun kanko lamido de do fedde mo no detta mariama sisoko o be gonde waddoni imadraaji no be kani faabiraade be do roobel ciawbe o do nyaw
nous sommes en train de continuer
mede wonde fide dabiriji famtene jamaare fa handen do tiidala o nyaw nyol man handen ko yaata roobe temdere won me pesi sabe o nyaw ciabantade be roobe no fu ana sayno o nyaw ga pesagon lo wawa dane son walan mod analyse yogal telephone ciogu mud ana tiide sanne son walani do hebe no gasiri sabi nyaw so nyona ka wakati mudun tan jum an wahibde kuteji mudun le nyalade warande
la maladie peut engendrer
mi titeden wiide o do nyaw ko heewe jamaare nde fu andana dun lilid ndi ko buri heewde roobele be furdu so martini kumpano o do nyaw worri on wawi sawrede